mabega jovude Ulabe vizi bubyo isemu Amazima murugendolo Nkakasa mkwanu obade nikatonde Mikwano jikufudeko Nijikulekelele vizi bubyo funye nae Oyo katonda Abira u ulimumbira yona Oyo katonda oyo wamanyi Oyo katonda omuyambi Oyo katonda omukumi Oyo katonda wakisa
Oyo katonda Abira u ulimumbira Oyo katonda Abira u ulirucha Oyo abadde nafe Oyo abadde noli Oyo abadde nabo Mulijo ya kumano Isigamye ku Yesu Iyika echidukilo chafe Ye mkwano gwafe Abira u ulimumbira yona
Sanga mukanisa abantu bajudde obukukulu Abalala beyawuddemu Batula mukirasi zawa Abagagga batula Boka nabavu batula Boka abeeru batula Boka n'abatukavu batula Boka naye katonda omu Alituwa embeera zaffe N'olwekyo b'oluganda Twenenye eggulu lye tugendamu teririna busosoze bwa kuno n'olwekyo b'oluganda Twenenye
Oyo katonda abeerawo buli mu mbeera Oyo katonda abeerawo buli lukya Oyo abadde nafe Oyo abadde noli Oyo abadde nabo Bulijjo yakuma Esigamye ku Yesu Iyika ekiddukiro kyaffe Ye mukwano gwaffe Abirawo buli mu mbeera yonna Esigamye ku Yesu Iyika ekiddukiro kyaffe Ye mukwano gwaffe Abirawo buli mu mbeera yonna